Silver Foundation Country Records.
Natsikiragari mugangayika narira umutima ukagusimbuka imuwe zigahora zikura.
Garagaza kuri kadimana yanzaniye. My lifestyle igizwe na laughters ni my downcast. You're my fighter. Utaraza nari meze nka wifi itagira password. Yeah paka nibikiri inzozi wacanye lighter. Malaika nabonye big time. Ijuru ryanse ndinjiye ngasame good vibes. Sheri dohori sinzawukoza isoni. Reka nkubere amaso nawe umbere imboni. God bless your deeds.
God bless your deeds, yeah. God bless you, DJ.
Nyimenya gutandukanya umucyo n'urumuri nkabona difference in who I used to be. Tantu taru mubyeyi gusa uguri n'inshuti inkunda kandi ikanyakira uko ndi.